Molweni mtsathe lithuba ndizibulisele kubo ungabaphulaphuli. Siza kuthetha kancinci kwincwadi yezenzo, uchapter 17. Sithetha phaya ngoPawulu sefika kwisixeko saseAthene. Ithi iBhayibhile kayifundeka phaya kuchapter 17 kwincwadi yezenzo, verse 16. Ike kaloku akubona ukuba uPawulusi ubalindele eAthene, wacaphuka akubona umzi uzizithixo kuphela. Wayexoxa ke ngoko endlwini yezikhungo namaYuda nabahlonela uThixo nasembuthweni imihla ngemihla. Nabasukuba bekhona. Ke kaloku izithanda bulumko ezithile zamaEpikure nezamaStoyike zamhlanganyela, yayisithi inxenye azi lufuna ukuthini na eliphologolo. Abanye ke bathi ngathi ngumazisi wezithixo zasemzini ngokuba wayeshumayela indaba ezilungileyo zikaYesu novuko lwabafileyo. Bamthabatha ke bamsa eAreopago besithi singakhe sive na le mfundiso intsha ithethwa nguwe ukuba ini na, ukuba uzisa izinto ezithile zasemzini ezindlebeni zethu, singasingazi ngoko ukuba singaba zifuna ukuba yintoni na ezi zinto. Ike kaloku abaseAthene nabasemzini ababengabahambi babengazilibazisi nganto yimbi ngaphandle kokuxela nokuva olona daba lutsha. Verse 22, wema ke uPaulos esazulwini seAreopago wathi madoda aseAthene, ndiyabona ukuba ezintweni zonke nincamisile ukuhlonela izithixo, kuba ndithe ndihamba ndisinga izinto enizihlonelayo ndafumana nesibingelelo ekubhaliweyo kuso kwathiwa kongaziwayo uThixo, lowo ngoku nimhlonela ningamazi, ndinazisa yena uThixo, yena owenza ihlabathi nento zonke ezikuwo, lowo uyinkosi nje yamazulu nomhlaba, akahlali zitempileni zenziwe ngazandla, kananjalo akaphiliswa zizandla zabantu ngokoswele into, inguye nje obanika bonke ubomi nomphefumlo nazo zonke izinto, kananjalo wenza ngagazinye zonke iintlanga zabantu ukuba zime phezu kwawo wonke umhlaba, emisa amaxesha abekiweyo ngenxa engaphambili nemida yokuma kwazo, ukuze bayifumane inkosi ukuba kambe bangaphuthaphutha bayifumane, nokuba ingekude kuthi sonke ngabanye, kuba kuyo siyahlala siyashukuma sikho, ngenxa yokuba njengokuba nembongi ezithile zenu zisitsho ukuthi kuba nathi siyinzala yakhe, siyinzala kaThixo nje ke akusifanele ukuba sibe ubuThixo obu bufana negolide nesilivere nelitye, into eqingqiweyo ngobungcibi nangengcinga yomntu. Loo maxesha ke ngoko okungazi uThixo wawayeka ngabomi, kungoku eyalela abantu bonke ezindaweni zonke ukuba baguquke, ngokokuba emisa umhla aza kuligweba ngalo elimiweyo ngobulungisa ngendoda awayimisayo, ebanika bonke ukholo ngokuyivusa kwabafileyo. sithanda zenje kancinci baba Thixo ngosethu ngeYesu Kristu. Siyakubulela kakhulu na izwi lakho lifundiwe kwa izwi lakho Thixo linamandla, izwi lakho liyasinceda, izwi lakho lisiqondisa indlela. Khawube nathi sele sithetha ngalo bonakala usinceda ngalo. Ndiyakuthandaza kule ndawo, zalise ngomoya wakho ingcwele, fihle kumsebenzi waseCalvary ukuze ningazokuthintela ukusebenza kwakho ngegama likaYesu Kristu. Kasingena kule ndawo, ndinike nje intshayelelo encinci. UPaulos ufike kwisixeko saseAthena, yithi iBhayibhile kayithetha kakuhle phaya ku-16, wathi elindile. Siyabona ngaphambili wayelinde ooTimothe ukuthi bafike kuye, kodwa into eyenzekayo uthi ngeli xesha elindile uye walijonga ilizwe eli laseAthena. Ithi iBhayibhile kayithetha kakuhle, wabona intonye eyayivamile kwesi sixeko and kwaye loo nto yayikukhonza kwezithixo. Uthi iBhayibhile kayithetha kakuhle, wacaphuka akubona umzi uzizithixo kuphela. Ithetha ukuthi le nto uPaulos waye wabuhlungu entliziyweni yakhe, waye wabindeka xa abantu endaweni yokuthi bakhonze uThixo ophilayo bekhonza izithixo. IBhayibhile kayithetha ngaye kule ndawo, wafika uPaulos waya ezindlini zezikhungo apho amaYuda wayehlangana khona nabantu ababemhlonela uThixo. Kodwa zangaphelele nalapho, waya kwindawo yembutho imihla ngemihla, kwale ndawo yembutho kasijonga kakuhle waya kwimarike, indawo ezinabantu, efika ethetha ngoYesu Kristu. But ithi kayithetha kakuhle iBhayibhile, abantu ababezizilumko ababekhona kwesi sixeko baye bafuna ukuthi bayive le nto uPaulos wayethetha ngaye. Amen. Nase enye into ofuneke siqonde, isixeko saseAthene yayisisixeko izithanda bulumko ezazithanda uyokuhlala khona, and kwaye ezona zilumko ezazikhona ngeli xesha eBhayibhileni sasizifumana eAthens. Abantu bakhona ingabantu abakrelekrele kakhulu kakusiza kwizinto ezazikhona ezantsi emhlabeni, and kwaye le ndawo yayindawo enkulu. Ide ithi kayithetha kakuhle imbali, indlela eyayinezithixo ngazo yayimangaza. Uthi xa ethetha kakuhle omnye umcacisi weBhayibhile, ba useAthene bunokubona eAthene bunokubona izithixo ngaphezu kunokuba uzokubona abantu. So ithi iBhayibhile kayithetha kakuhle, uPaulos wayethetha efundisa, abantu baye bafuna ukuva ukuthi ingaba le mfundiso aza nayo yimfundiso enjani. Amen. Ithi bamsa eAreopago bezokuva ukuthi le mfundiso athetha ngayo intoni, and kwaye kasithetha kakuhle ngale ndawo eAreopago abantu abaninzi babesiza apho bazothetha khona ngezimvo okanye ngolo lwazi banalo, and kwaye umntu wayezisa isithixo esitsha bezawuthathwa naye aze ezokuthetha nabantu kule ndawo. And kwaye uPaulos naye wafumana ithuba ukuthi makaye kule ndawo ayokuthetha. But nantsi into endayindithanda ngoPaulos, phambi kokuba aze kule ndawo wayeshumayela iindaba ezilungileyo nangovuko. And kwaye ithi iBhayibhile kayithetha kakuhle, uPaulos kethetha kakuhle kwincwadi yabaseKorinte kuchapter 15, uthi pandininikela kwezintloko izinto ezo ndazamkelayo nokuzamkela, ezokuba uKristu wafa ngokwezibhalo efela ityala lezono zethu, wangcwatywa wabuya wavuka ngesuku lesithathu ngokwezibhalo. Ezi ndaba wayethetha ngazo uPaulos wayeyazi uba zizo zodwa ezinako ukumxolelanisa umntu kunye noThixo. Zeyizizwe ezikwazi ukumxolelanisa kunye noThixo. And kwaye uthe ukufumana kwakhe eli thuba uPaulos wabasa kulo mbhalo ubhaliweyo kongaziwayo uThixo, uthi lowo nimhlonelayo ningamazi ndinazisa yena namhlanje. And kwaye nami isihloko sam namhlanje sizawuthi kongaziwayo uThixo. konga zuwayo uThixo lizawuzama ukuthi ndimtyhile kuni kuni bantu bamameleyo kwenzele sizomqonda kakuhle lo Thixo kwaye ukuba mqondi kakuhle uthathe ithuba lokuthi uzamkelela uYesu Kristu kwenzele uzomqonda lo Thixo ngendlela eyiyo uthi ke thetha kakuhle xa ebazisa uPaulos ngalo Thixo kubhaliwe kuye ungaziwayo and kwaye xa sijonga esi sibingelelo singathi ngokwembali mhlambi ukhona umuntu owabeka isibingelelo kule ndawo sikaThixo philayo kodwa zange afumane ithuba lokuthi abazise abantu so aba bantu babesibona esi sibingelelo imihla ngemihla kodwa bengazinto ngalo Thixo wayo. Uthi uPaulos ke baziso kokuqala kuverse 24 uThixo yena owenza ihlabathi nento zonke ezikulo. So okokuqala lo Thixo uPaulos athetha ngaye uthetha ngoThixo ongumenzi wezulu nomhlaba. And lo uThixo isibango sakhe sasisibango esikhulu kakhulu kunabo bonke abathixo ababantu babesiva ngaye lona wayengumdali wezulu nomhlaba iribhayibhile kayithetha kakuhle ekuqalekeni uthixo wadala izulu nomhlaba kungekabikho naye yonke into ethe yakho lo thixo wayekho enguthixo engusomandla zonke izinto ezikhoyo ithi iBhayibhile zadalwa nguye uyinkosi yezulu nomhlaba amen uyinkosi yezulu nomhlaba and kwaye kwesibini apha uthi ke thetha kakuhle akahlali zitempileni zenziwe ngazandla zamntu kule ndawo sibona ukuthi lo uthixo uPaulos wayesazisa ngaye wayesazisa ngothixo omkhulu ongalinganiyo nabathixo ababehlala kwezitempile ezazikhona eAthene uthi kayithetha kakuhle lona kananjalo akaphiliswa zandla zomntu okungathi uswele into ngoba nguye obanika umphefumlo nazo zonke izinto kananjalo wenza ngagazi inye zonke inhlanga zabantu ukuba zime phezu kwawo umhlaba emisa amaxesha abekiweyo ngenxa engaphambili nemida yokuma kwazo ukuze bayifune inkosi amen so kasijonga kakuhle lona uThixo wazidala zonke inhlanga njengoba wazidala zonke inhlanga akacalululi ukuthi ngubani okumele ukuthi amkhonze ngubani ongamelanga ukuthi amkhonze wonke umuntu owadalayo uthi wamisa ngenxa angaphambili ukuze bayifune inkosi bayifune inkosi ukuba kambe bangaphuthaphutha bangayifumana ingekude kuthi sonke amen ithi kuba kuyo sihlala siyashukuma sikho njengokuba nembongi ezithile zenu njengokuba imbongi ezithile zenu zitshilo kuthi ukuba nathi siyinzala yakhe and kule ndawo into esifumanayo ukuba thina sihleli siyashukuma sikho uThixo wethu akufanelekanga ukuthi simfanise nezinto ezingaphilanga amen ukuba thina siyinzala kaThixo loo nto ithi noThixo simkhonzayo unguThixo ophilayo amen imbongi zabo nazo zazibonga zisitsho njalo ukuthi lo Thixo unguThixo owasizalayo and kwaye kuba sazalwa nguThixo ithetha ukuthi loo nto unguThixo ophilayo and kwaye ka singena apha ku-29 ithi iBhayibhile asifanele ukuba sibe ubuThixo obu bufana negolide nesirivele into into eqingqiweyo ngobungcibi nangengcinga yomntu so lo Thixo asikwazi ukumfanisa nezitatywa izinto ezazisenziwa ngezandla zabantu ngoba siyinzala yakhe ukuba thina siyaphila noThixo owasidalayo unguThixo ophilayo unguThixo ophilayo and kwaye kasingena kule ndawo ku verse 30 ithi iBhayibhile pha lo maxesha ke ngoko okungazi uThixo wawayeka ngabomu kungokweyala abantu bonke ezindaweni zonke ukuba baguquke kungokuyala abantu ezindaweni zonke ukuze baguquke abantu kufuneke baguquke entweni okokuqala bayazi zonke izinto abazikhonzayo ezingenguye uThixo wamazulu izinto ezinjalo azifanelekanga ukuthi bayazikhonza banika uzuko kuzo kodwa uzuko lwabo kumele ukuthi bazinika balinika kuThixo ophilayo enkwaye kumele siguquke ngoba ithi iBhayibhile simonile uThixo xa singena kwincwadi yabaseRoma ithi iBhayibhile njengokuba kubhaliwe kwathiwa okholungisa hayi nalinye phaya kuchapter 3 verse 10 incwadi yabaseRoma enkwaye xa singena phaa kuchapter 3 verse 23 kwabaseRoma ithi kuba akukho kwahluka kuba bonile bonke basilelela eluzukweni lukaThixo so sonile bangcwele kumele siguquke siye kuThixo sibuyele kuye sicele uxolo ngenxa yezono zethu ithi iBhayibhile kayithetha kakuhle wonke umntu onesono uzawuma phambi koThixo ngenye imini uThixo amgwebe ngonaphakade kodwa basiyesaya kuye ngoku ngokholo sivuma ukuba eneneni simonile uThixo ongcwele kwaye sikholwa kumsebenzi uYesu Kristu awenzayo eCalvary ngoba ithi iBhayibhile sithe sisengaboni njalo kuchapter 5 verse 8 ke yena uThixo uqondakalaliso kwakhe usithanda sakubona ukuba sisengaboni uKristu asifele waye wasifela waba sisicamagushelo waba sisingcengcezo ngenxa yetyala lesono sethu ukuze ngoku sifumane samkele usindiso kuye kumele kuqala sivume ukuthi simonile uThixo wamazulu sikholwa ukuthi uYesu Kristu ngexesha sife emnqamlezweni wathatha indawo yethu ithi iBhayibhile kayithetha kakuhle ku-10:9 ngokuba xa uthengu wavuma ngomlomo wakho ukuba uyinkosi uYesu wakholwa ngentliziyo yakho ukuba uThixo wamvusa kwabafileyo wokusindiswa and ku-10:13 ithi kuba bonke abasukuba belinqula igama lenkosi bokusindiswa so kumele ngoku siguquke simfune uThixo wamazulu kodwa kumele kuqala siguquke kwindlela esicinga ngaye nguThixo wamazulu bonke abanye othixo besikade sibakhonza kumele sibayeke sibuyele kuThixo ophilayo and kwaye siyazi ukuthi bekho kwakho ixesha simonile lo Thixo wamazulu and then ithi iBhayibhile kayithetha kakuhle ngenye imini uThixo uzaligweba ihlabathi ngendoda awayimisayo ebanika bonke ukholo owabanika ikholo ngokuyivusa kwabafileyo bangcwele lo Yesu Kristu sithetha ngaye namhlanje nguye ozoma esizoma phambi kwakhe siyophendula kuye ngenxa yezono zethu andkwaye nokuthi singamamkelanga njengenkosi nomsindisi wempilo yethu le nto izaba yimini eyoyikekayo kakhulu ngoba le nkosi abantu abaninzi abayilandulayo le nkosi abantu abaninzi abangayamkeli yiyo eza kuligweba ihlabathi namhlanje yimini yosindiso thatha elithuba uzamkelela uYesu Kristu kwaye ukuba uye wathatha ixesha lokuthi uzamkelela uYesu Kristu singavuya kakhulu ukuba usazise ngesigqibo sakho ukuze sothandaza nawe kwaye sikuncedise ukuthi ukhule elusindisweni lwakho enkosi kakhulu.